Spence on the board.
GetItunes.com.
Atanyamula basiketi, kuchokera kumaketi. Atavala chitenge, ni masiri pasi. Kuyangana nkope, anabadwa okongola. Kuyangana bode, botulu la Coca-Cola. Inenda terapan, mayunda terapan. Ndipo ndi fera pan, bwera ndi kukonde iwe. Mandiri nazo, let me spend on you.
When you
chikondi ndiri nacho, let me share with you.
When you
ogwira ndi kukonde iwe.
When you
ogwira ndi kukonde iwe.
When you
for your information, inesindi tenge kandi ziri zonse. Kumankani ya chikondi, ndiye ndi makonda nintima oshe. Usaka ikire,
inesika mbere mbere.
Mbere, mbere.
Usama nditalikire,
ukareka mbere mbere.
Mbere, mbere.
Iwe ndi chipatua uyambira kusanje mpaka kwa Amerika. Mbera ndi kuveke velo lelo lomwe mawa kwa talika. Inenda terapan, mayunda terapan. Ipo ndi fera pan, bwera ndi kukonde iwe.
When you
dalama ndiri nazo, let me spend on you.
When you
chikondi ndiri nacho, let me share with you.
When you
bwera ndi kukonde iwe.
When you
bwera ndi kukonde.
GetItunes.com.
Most talented.